Kashusha Bombadia, kajenga na ikulu Dodoma, maendeleo pia. Anatetea wanyonge pia, Magufuli hawezi shuka, kura yangu nampatia. Hapa kazi twende, wapinzani wamejila, hatutaki mchezo mchezo, CCM ndo wina. Weka nyimbo tucheze, tufurahi kwa kina. Hatutaki mchezo, mchezo. Tamba Magufuli, tamba tutoke, tamba CCM. Tamba Magufuli, wapinzani wakome. Tamba baba. Majipu tumbua, tumbua wajute kukujua. Tumbua wasije tusumbua, utawala wakachukua. Walanguzi, Magufuli akiahidi anatenda kweli, sio janja janja. Hatetereki ayumbishwi yumbishwi, oh. Magu kamanda, tumempata kiongozi hodari Tanzania.
Hodari, hodari, yeah.
Mchapa kazi na Naga duku duku sipinu sulu suna mpakura yangu mazima. Kilianza tanu, leo CCM ndiyo chama changu daima. Magu tamba,
tamba Magufuli, yeah, yeah, tamba tutoke, yeah, tamba CCM.
Tamba tamba Magufuli, Magu tamba,
tamba Magufuli, tamba tamba wapinzani wako.
Sipi nusu nusu na mpakura yangu mazima. Ilianza tanu, leo CCM ndio chama changu daima.